하니까 Ono onsonyi woku kulemera ko Kano kalulu kakenya odinga naruto Simu sangu kwange gugo 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 Onsonyi woku etegeza sora kulinda Oh Ngeri jontu nuliro mchima kwango guwa Sikiriza kwetegereze Sonyiwa Sikiriza kwetegereze nawe Sonyiwa Echi ya inagoba nesika sagwe masima Oh Katonda yanzi jukira napa kwa mponyo kudiva Kari chone nyaze puva Ama deep love unagwa mchidiva Newe vimbe hiyo siri jigaba Nyingi katika fuse mataba Oh Sonyi wakwe tegeneza sora kulinda Oh Ngeri jantu nolilo mchima kwa ngoguwa Sikiriza kwetegereze Sonyiwa Sikiriza kwetegereze nawe Sonyiwa Sonyiwa kulondola Kondi kubongobyo nanyabigo njola Ikwe afandese chivombola Nyambala Nyambala Aba kusia njaba kongola Aba kogera kevichamu njaba londola Wala njaba londola Ono onsonyi woku kulemera ko Kano kalulu kakenya odinga naruto Simu sangu kwange gugo 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 Onsonyi woku etegeza sora kulinda Oh Ngeri jantu nuliro mchima kwango guwa Sikiriza kwetegereze Sonyiwa Sikiriza kwetegereze nawe Sonyiwa Narindiriranga gwe yasukuruma Oli musawo wange mponye biruma Onjagadde nnyo tobanenya kolima Omutuufu si kyangu kya mufuna Ebyoki ya enagoba nesigasa gwe mazima Oh Katonda yanzijukira napa kwa mponyo kudiba Kale tonenya ze kuba Amwe deep love nagwa mchidiba Newe vimbe hiyo siri jigaba Nyingi katigafuse mataba Oh Sonyi woku etegeza sora kulinda Oh Ngeri jantu nuliro mchima kwango guwa Sikiriza kwetegereze Sonyiwa Sikiriza kwetegereze nawe Sonyiwa
Writer Asoka Music